This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio Cape Pulpit. Kuvelile kambenene ke lona othetha nani. Ndiyanibulisa ngayo le njikalanga. Namkelekile. Xelela kumakhelwane umazise ukuba ngabana uvelile ukunomathotholo futhi indaba ezilungileyo ziyashunyayelwa. Memake abantakwenu, memo makhelwane, memo abantwana bakho, memo umyeni, memo unkosikazi, utsho ukuba ngabana zashunyayelwa indaba ezilungileyo kunomathotholo kuye uRadio Cape Pulpit. Yizani ke nimamele ukuze ubomi benu butshintshe. Ezi ndaba zingaye uYesu owafa wavuka futhi kwelabafileyo. Wayengafeli yena ke, wayefela thina, efela iziphoso zethu ukuze thina singabi sagwetywa koko sigwetyelwe. Wathatha ke indawo yethu. Ile nto ke bathi ke abe ngeliya lasesilungwini kuthiwa yi-great exchange, ngoba wathatha indawo yethu thina ke sathatha indawo yakhe. Wafa wathathu kubethwa, wabethwa endaweni yethu, wafa efela thina engafeli yena. Ethi iBhayibhile xa ithetha ithi wenziwa isono ke lowo ongazani na sono ukuze thina senziwe ubulungisa bukaThixo. Ile nto ke kuthiwa zindaba ezilungileyo ke leyo. Without ke ukuba sichithe ixesha elide, masivele ke singene emxholweni. Sawuvula ke ngomthandazo ke mphulaphuli kuleyo ndawo kuyo. Xa usendlini ungawavala amehlo, kodwa ke also ubeke isandla emntwini ogulayo. Bakho umntu ongaphilanga kakuhle apho endlini, ubeke isandla ke kuye. Ubeke isandla, uba akho mntu ngomnye apha endlini nguwe lo ongaphilanga, beke isandla kule ndawo ibuhlungu okanye kule ndawo igulayo. Umzekelo, uba ngamehlo angaboniyo, beke isandla apha emehlweni esithandaza, ndimthembile uThixo futhi ndiyamazi, ndiqinisekile ke kwananjalo ukuba ngabana uzokuphilisa. Masithandaze ke mphulaphuli, bawethu namandla onke, our Father and our God, siyabulela ke ngobukho bakho ngayo le njikalanga kumakhaya ngamakhaya. Bawethu namandla onke, siyabulela ke mzali ukuba kaloku nje uzophilisa abo bagulayo, abo banendawo abakhala ngazo emizimbeni yabo. Phatha ke bawethu, baphakamise, usindise futhi uphilise Thixo wethu namandla onke. Our Lord and our God, siyakuthandaza ke bawo kuba kaloku wena kukho nto inqabeleyo futhi ayikho into ekunzimelayo, unako ukwenza ngaphezu kokuba sicela, ngaphezu kokuba sicinga. Our Father and our God, enkosi ke bawo ngothando lwakho toward us who believe. Siyabulela ke mzali wethu, sithi egameni lika Yesu, vula amathuba for amasapho apho kulanjiweyo kungaphangelwa khona Thixo wethu onamandla onke. Bavulela amasango Thixo wethu onamandla onke. Ewe bawethu, siyakubulela ngawo wonke osokwenzile Thixo wethu onamandla onke. Sithi qhuba ke bawo usenze okuhle, ngoba kaloku wena utshilwe ezwini lakho wathi uyazazi ingcingo nazo ngathi akusizizo ezobubi kodwa zezokuhle, zezosinika ubomi obulungileyo. Thixo wethu nekamva, Thixo wethu onamandla onke, siyabulela ke mzali wethu egameni likaYesu. Amen. Ke mphulaphuli, namhlanje ke sizabe siqala i-series yethu ethi Love of God, okanye uthando lukaThixo. Sizawuke siyenzulu sibonakalise uthando lukaThixo ngendlela endikrokrayo uba hleze awukazi uve kuthethwa ngayo, okanye nawe uyicinge ukuba ngabantu ungathetha ngayo lena indlela eyothetha ngothando lukaThixo. So sothetha ngalo ke uthando lukaThixo, the love of God. Sawuqala ke okanye isihloko ke sethu sanamhlanje, okanye isihlokwana ke siphantsi kwayo kuleyo series sithi ubomi obuhle nobude. Ke mphulaphula, masifu safunda ke mhlawumbi masiqale ngokufunda. Safunda phaya kula ncwadi kaYohane isahluko sesesithathu ivesi yeshumi elinesithandathu ukuya phaya kula vesi yeshumi elinesibhozo. Sifunda ke iqhubeka ngolu hlobo: kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade. kuba uThixo akamthumanga unyana wakhe ehlabathini ukuze aligwebe ihlabathi. Wamthuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye. Lowo ukholwayo kuye akagwetywa. Ke lowo ongakholwayo uselwe gwetyiwe ngoba ngokuba engakholwanga kwigama lonyana wakhe ekuphela kwamzeleyo uThixo. Now ndizawuzama ke okanye ndizuzama ndiza kucacisela ke futhi ndondoneke ndinabe kule nto ethethwa ke sesi sibhalo. Uthi ke uYohane xa ebhala uthi wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ukuze ude wancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo. Now uthando lento iluthando iyenza umntu abe nesenzo esenzayo. Now ngeke uthi umntu uyamthanda abe etshabalala ungamsindisi. Now uThixo ubonakalisa okanye uprova uthando lwakhe towards us ngokuba ngabana ancame unyana wakhe ekuphela kwakhe. Na ukumncama kwakhe ndizawuzama kukubalisela ezinye zezinto ngoba ngeke nikwazi ngalo elixeshana endinalo ukubalisela yonke into ayenzileyo ebonakalisa uthando lwakhe towards us, but ndiza kubalisela ezinye zazo azenzileyo. Now one of the things uthi kwincwadi kaRomans ithi xa besingama athalala uThixo uncame unyana wakhe unikele ngonyana wakhe. Ithi kwenye indawo kwapha kuRomans ithi xa besisezintshaba zikaThixo uThixo unikeze ngonyana wakhe ukuze afele thina. Now lo nguThixo thina ebesingamfuni ebesimala singafuni kubudlelane naye. Yaw, now before ndiqhubeke, enye izinto endifuna ukudila nazo kukuba ngabana akukho Thixo olinde ukugweba wena. Ndizawutyatyadule ke ndikubonakalisele. Umntu ongade abe uyagwetywa ngowale uncedo lukaThixo, hayi ngoba uThixo ejonge ukumgweba. Now, uThixo is ready and a willing ukuba ngabana asindise wonke umntu ehlabathini. Nditsho nothi ezakhe izono azincedakali nosele ncanyiwe nosele ezincamile kwayena. Yile ntathu umculi wasewisile uthi xa ecula ehlabelela uthi amasela namanxila abaphangi namabhadi bonke bayafunwa nguwe, ubafuna bephilile futhi ubafuna besindile. Now yinto ke leyo eyenziwa nguThixo, akakhethi bani, wonke umntu, nothi izono zakhe zibomvu kwe azihlambeki. Uthi akuthi kuIsaya athethe uthi izani sibonisane. Uthizani sisimemo esenziwa nguThixo, uthizani sibonisane. Nobizono zenu zibomvukwe ndozihlamba zibe mhlopho kwecape. Uthizani sibonisane, nguThixo memayo, nguThixo othi mna Thixo ndizohlamba izono zenu. Now enye yezinto ezibalulekileyo kukuba ngabana yeka ukufuna uqale ube lilungisa phambi kokuba uze kuThixo. Ithi iBhayibhile akukho namnye olilungisa, akukho namnye olungileyo. Now awukwazi ukuba lilungisa ungenziwanga ilungisa nguThixo. Now as long as usafuna ukwenza kakuhle ngokwakho ungafuni uThixo akwenzele, then usezosokola. But the moment uvumela uThixo uba ngabana makube nguThixo owenzayo, makube nguThixo owenza kakuhle apha ebomini bakho ukuze yonke into ibe ntle, makube nguThixo okwenza ilungisa ukuze wenze olulungileyo, makube nguThixo okwenza wena ulungele ubudlelane noThixo. Wena ngokwakho ngeke uzenze ulungele ubudlelane noThixo because the price uYesu awayihlawulayo wena ngeke uyibhatale. Because kaloku ithi iBhayibhile umrholo wesono kukufa okanye the wages of sin is death. Now wena ngokwakho awukwazi uyihlawula loo nto besophithi futhi sowuphinda uba nobudlelwane bukaThixo. Now ndibuyele ke apha emyalwezini wethu. Now uThixo into ayenzileyo, number one, unikele ngonyana wakhe kuphela kwamzeleyo. Enikela nje unikele ukuze azofa azothatha ubetho. Ithi iBhayibhile phaya kuIsaya 53 ithi ubetho obelufanelwe thina lwaba waluthathela kuyilwaba phezu kwakhe. Saba ungodeliweyo nokungoqalisekiwe uqalisekiweyo nguThixo ongafunwayo. Kanti ubetho lwethu, ubetho obelufanele ubaluphezu kwethu walithathela kuye. Now, xa uThixo enikela ngonyana wakhe ebeyazi le nto ayenzayo. Ngoba there was a price we couldn't pay. Kunomhlabelelo otshoyo othi, he paid a debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing that brand new song. Now, nguThixo okwenze loo nto, thina besinetyala ebesingakwazi ukulihlawula. But uThixo nguYesu Kristu wasihlawulele lo tyalelo. Now, sithetha nje sihlawulelwe ityala. Now, ubunetyala ebelikwenza ungabina budlelane noThixo. Bekukho into ibikwenza uba ngabana ungakwazi usondela kuThixo. Uthi sowusondela uzibone ubumdaka ungafuni kwa usondela kwawena. Na uThixo ke ngoku kunento ayenzileyo. Ithi iBhayibhile wenje nje ukulithanda kwakhe ihlabathi. Ngoba uThixo ekuthanda. Na xa uthanda umntu awufuni ukumthandela phaya ungabina xesha olichitha naye. Ufuna ukuba kunye nalo mntu umthandayo. In fact, wonke umntu ufuna uku surroundwa ngabantu abathandayo nabantu athandwa ngabo. So uThixo naye akuhlukanga ngoba kalunguyo sidale. Xa besidala usidale safana naye. So xa uzibona unomona ngomntu okanye unekhwele ngomntu omthandayo, noThixo ufanele uqonde uba ngabantu unekhwele ngawe. Likhwele likaThixo ke eli elibangele ukuba ngamana uThixo athumele uYesu azokufa efela mna nawe. Hayi ngoba besifanele, akamthumelanga ukuze azofela abafanele ukufelwa. Uzithumele ukuba azofela aba yena Thixo abathandayo. Sithi ke abo, ndim nawe. Bese iqhubeka ke ithi, uThixo akamthumanga ukuze unyana wakhe aligwebe ihlabathi. Kodwa wamthumela ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye. Now, kunabantu ke bazathi xa beshumayela, especially xa bethetha ngothando lukaThixo, bafuna ukuyikisa. Now, uthando lukaThixo alunaluyiko, akho lokuyikisa, akho nto yoyikisayo. Now, uThixo akarhaleli kugweba namnye umntu, in fact. Let me put it that way. uThixo akanamdla wokugweba mntu. Ngoba uyile nto athumele unyana wakhe ukuze azofafele mna nawe. Umgwebo obufanele mna nomgwebo obufanele wena wabapha phezu koYesu. Edethi iBhayibhile waba indoda yomvandedwa. Now, le nto ibisenzeka kuye yile ibifanele ukuba yenzeke kuthi ngenxa yetyala lethu, ngenxa yezono zethu. Now, yena ke ngoku izono zethu ezi uzithathele kuye. Wazithathela kuye wade waba sisono. Ile nto ithi iBhayibhile wenziwa isono lowo ongazani nasono. Wenziwa. Na uYesu akafanga emnqamlezweni enesono. Akazanga benesono, zanga senze isono. Kodwa uthe xa esifa wafa sele esisono. Ngoba lo ongazani nasono wenziwe isono. So into eyenzeka uYesu wenziwa waba sisono. Eba sisono nje, esenzwa isono nje, kungoba ngabana, abantu abebe nezono, bebeba nisi kakhulu, wade waba sisono. Xa ebethelele emnqamlezweni, isono nam nesono sakho, sibethelelwe emnqamlezweni. So, isono sam nesono sakho, sibethelelwe emnqamlezweni. Yintoni likubangela ubuqu xa kusondela kuThixo. Ngoba kaloku isono sam nesono sakho, zibethelelwe emnqamlezweni. Nawu ke ngokubanjwe yini? Ngoba ongazani nasono wenziwe isono. And ayikho into ongayenza ukuze ube nobudlelwane noThixo. Wenze kube noxolo phakathi kwakho noThixo. Ngoba umntu ongazani noThixo nje une sinful nature. Now, iqhubeka ke iBhayibhile ithi lowo ukholwayo kuye akagwetywa. Listen to that. Akukho mgwebo olindele wena ngoba okholwayo kuye akagwetywa. Ibeqhubeke bese sithi lowo ongakholwayo usele egwetyiwe ngoba engakholwanga kwigama lonyana wakhe ekuphela kwamzeleyo uThixo. Now, xa ungakholwa ithi iBhayibhile ongakholwa sele egwetyiwe. Na andithetheli ke le nto ukuze woyike, ndithethela ukuze ubone umahluko. Ukukholwa kwakho koko njengoba nithethe lizwi uba uyakholwa ile nto ndiyithetha uyakholwa kokwenza kukaThixo senzela wena now ukholwa kwakho ukuthi isuse ukugwetywa londo le isusa ukugwetywa kuyiwo kukho umuntu ukholwayo oza kugwetywa okholwayo akagwetywa ke lowo ongakholwayo usele gotyi ngoba engakholwa. You need to understand futhi ukwazi ukohlula phakathi kwezo zinto ezo. Akukho thixo ogade nolinde ukugweba wena. UThixo sithanda kakhulu ukuwe in fact wena sele ugwetyiwe awugwetywanga nje ugwetyelwe umgwebo obufanele wena wehla phezu kweYesu yile nto uYesu wayeyazi into eza kwenzeka emnqamlezweni. Wayeyazi into eza kwenza even before abe uye emnqamlezweni ukubethwa kwakhe iBhayibhile imbambo zazibonakala ngaphandle. Ngoba le nto inamazinyo wayebethwa ngayo ayibetha iqobula inyama. Ithi inyama zangaphakathi phakathi kwembambo zazibonakala. Wabethwa ebethelwa mna nawe. Wafa efela mna nawe. Ubetho obefanele baluphezi kwethu lwaba phezu kwakhe. Wathatha indawo yethu ukuze thina sithathe yakhe indawo. Yintoni ke ngoku ekubangela uba ufuna ukuhlala kwezo zono zakho? Ibantoni ekubangela uba ufuna ukuhlala ekungakholweni? Yile ntoni ekubangela uba ufuna ukuhlala ekusokoleni? KunoThixo okuhlawuleleyo. KunoThixo othathe indawo yakho. Mntakwethu ndiyakumema. Noba zibomvu, noba zikunyundululu. Ndiyakumema, uThixo uyakumema uthi sizibonisane. Dawuzihlamba izono zakho ube mhlophe kokhephu. KunoThixo okumemayo, kunoThixo okuhlawuleleyo. Ityala lakho ligwetyiwe, lihlawuliwe, kugwetyelwa wena. Wena uThixo uthi awunalo ityala. Noba ubuwenzeni, noba zinjani izono zakho, kodwa uhlawulelwe. Ndiyakumema ke mntakwethu uba uyazikholwa ke ezindaba zilungileyo ndizishumayelayo ungenza ke lo mthandazo phemva kwam uthi Nkosi Yesu ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela mna ufela iziphoso zam ndiyabulela ngokubundifele ndiyabulela ngokubundihlawulele namhlanje ndigwetyelwe ndisisidalwa esitsha andinatyala phambi koThixo izono zam zonke uzithathele kuwe futhi awuzikhumbuli nokuzikhumbula. Ndiyabulela ndingowefemeli kaThixo egameni likaYesu. Amen. Ukuba ke mphulaphula wenze lo mthandazo ndiyacela ke unditsale kunthinte phaya kulamanxeba okanye kulamakhasi onxibelelwano uFacebook uthi velile kambenene velile mbenene unditsale phaya bucala utsho ukuba ngabana uwenzile umthandazo wamamkela uYesu ungenza kanjani na ke ngoku ukuqhubeka ubomi bakho benkolo phambili. Ndiyakuthanda kucebisa ke mntakwethu siyabulela ke kude kube kule veki zayo nilale kamandi.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.